robala ka khutso ya ka baswele mfana
baswele mfana
itlo dula re go gopola pelo e go hloko robala ka khutso ya ka baswele mfana makombo a tlo dula
Robala ka khutso, upomole ka kahi.